Ejeba Junior, it's your boy Batman Bini. Nakuka bibi moyo, wote chukua chukua, dali aya. Na vile sija ungwa na choyo, mami ndege nishatua, dali. Siko lako ni kulongele, ogopa sana wapiga mbele, takupeleka kwa mama sele, mama yangu ma. Ukale nyama kuku kwa mchele, ama una kwa daga mchele, takunogesha wako nekere, mama yangu ma.
Acha kupende tu,
you love, you love, 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 love me.
Acha kupende tu,
yona nipenda peke yangu tu, baby oh.
Acha kupende tu,
you love, you love, you love me, love me oh.
Acha kupende tu,
your love is fire, fire. Zitapigwa tarumbeta siku yetu ya harusi, pete kidole nitakuvesha, yani tufanye matusi. Ala kifuani baby ukideka, ala zani vala ndani na yeka. You love me adina nipa, you are my only one. Wendo namba moja wengine hakuna, nitasimama vitani, ulilinda penzi vitacho siku nema. Tega siku lako ni kulongele, ogopa sana wapiga ndele, takupeleka kwa mama dini mama. Ukale nyama kuku kwa mchele, ama kuna nadaga mchele, na kunogesha wako nekele mama.